the remix.
It's your boy Wilson, another kid.
Steve
Walker, Walker.
Jay Mola,
Alpha.
Mwamuna ama sapula cheni tandizo pangono nishi alimu game. Osa musula ati chinasila chifukwa pali mailo muzaka nkala semu. Ule mumwena muatilisa katikuwa tikabu shivene fyo banunka. Tavasa mbata bachinja kiti moneni mifualile kwa tini zoko. Walile pulukano kubutulu kemi monekele na kalimoni choko. Nishi tafefionse fila chinja na ena kano nganga fili ya wanonka.
Mtanize musako osa muone ngachipuwa jipieve ya inayo. Na eve ya keza katua. Tanto nae ana plani, ana plani, ana plani. Tanto nae ana plani, ana plani, ana plani.
Nili pantuondo
ana plani, ana
plani.
Tanto nae ana plani, ana plani.
Na eve ya keza katua.
Nili under God's plan, unga funse ima kando. Always on a move, kwa tiche majando. To see what's up, kulibe mabando. Munga menyeli ni neo, sindi mwe sando. Plani yanga ni yanga. Me, I don't really care whether munagula nyanga. Inovoko ndiye tembe nulanganga. Certified by the most high kumwamba. Ni no silver spoon, olo follow call. If destiny is calling, I follow call. Veva chinga, watch it, nholo call. We museka soon, azankala boloko.
Ana plani, ana plani, ana plani, panto nae ana plani, ana plani.
Na eve yake zaka tuwe.
Hey, Suzi bafene viri mumutu. Osa mchitanda reti na ini muntu. Yama siyana siyana maplani. Unga sule na mfumu yene ini na klani. Mulungu wanatipanga iko ni different colors but one people. Muntu wakafa afuna wabushika. Na wabushika wafuna wabashika. President po wina afunika bofota. Na ini po performa nifunika wototia. No man is an island jai. Holondiwe Johnny na Highland jai.
Osa muone ngachipuwa jipi eve ya inayo. Na eve ya keza katua. Panto nae ana plani, ana plani, ana plani. Panto nae ana plani, ana plani.
Na eve ya keza katua.
Same way anani dobera KB na doba dismo. Nikapunda hapa ilibawa punda eliso kuyofiana. Vena pitamo viofiana. Hapa wadabwa nituwa kutituwa fana. Life ni opportunity. You better use it. Ukumbu kaja madez na wena juviki. Fast forward nilipa top 5. Una mazi bad but nili na talk time. Sanga wanzako seko itepe. Punzila noziuza pakali kente. Kea mintie kampu ndia affiliation. Disema soja ngatimufu na
tiese. Panto nae ana plani, ana plani, ana plani. Panto nae ana plani, ana plani.
Na eve yake zata
kuwa. Help me out, listen, yeah. Lift me up when you see me fall. Don't you dare ignore when you see my call, huh? One day you will need me. Without bear no slap, where would I be? Probably still in chunga, skinny as hell. Imagine the scene, all I had was a dream. You helped me carry the Lord, you're working for God. I appreciate, I'll never forget. It's my turn to lend a helping hand. I'm helping Stash, he helping Dave. What a beautiful chain, we broke the curse. The Nez did it, we're all winning.
Mutandize musako, osa muone ngachifuwa. Jipi eve ya inayo. Na eve ya keza katua. Panto nae ana plani, ana plani, ana plani. Panto nae ana plani, ana plani.
Na eve ya keza katua.
Ati Mary akonda chefi muba. Kulipefe ya chi Daft panga slay queen. Vena lionse wa sangwa mklapu. Bafuela kapimpi nyaka kwete mini. Hava nankwe mabutolo. Parichakumwa savana breeze na spini. Mwafueko muvike mujipi mulangama kwevo mchitana wanove. Nishita fifi onse fila chinja. Let love lead not akarijo. Mutandize koche osa museka. No life ima chinja mublinki ya rinso.
Ana plani, ana plani, ana plani. Panto nae ana plani, ana plani.
Na eve yake zata tuwe.
Wilson I got you.
Kate Downey News.